Mamadi Koseke kazi
Mido
Rush kaji ye Mimi ndugu yenu Nina jambo frani Nataka niwambie Nimekuja nae Nimtambulishe Mtakapo mwona huyu Ndo shemeji yenu Rush kaji ye Mimi ndugu yenu Nina jambo frani Nataka niwambie Nimekuja nae Nimtambulishe Mtakapo mwona huyu ndo shemeji yenu Nataka mumjue Nae awajue Pili mumtambue Mkimuna msizingue So vizuri bwana Washikaji kugongiana Arafu na waona Mnavota zamana Na mpenda sana Atae jichanganya Ndugu tutashukiana Nia yangu njema Kumtambulisha Sitatira wama kuroga mtu busha
Sitatira wama kuroga mtu busha
Washikaji ye Mimi ndugu yenu Nina jambo frani Nataka niwambie Nimekuja nae Nimtambulishe Mtakapo mwona huyu Ndo shemeji yenu Washikaji ye Mimi ndugu yenu Nina jambo frani nataka niwambie Nimekuja nae Nimtambulishe Mtakapo mwona huyu ndo shemeji yenu Achana na watoto tikasha baba lao Tena kibosile zaidi ya bosi wao Mbele mbele yao Unamwona huyo Ndiye kaka yao Baby sunajua Kwenye shemu shemu ndiko wanakopitia Nomba namba yako shemu takupigia Baby chunga sana wasije kualibia Nia yangu njema kukutambulisha Sita kila wama kuroga mtu busha
Nawe kama unai
Mlete kati
Basi kama unai
Mfute kati
Kweli kama unai
Shika titi
Sema kama unai
Turudi utotoni A, E, I, O, U E A, E, I, O, U E Tanka kwa erufi ku A, E, I, O, U
Ninja on the truck
Pikasha mse wakatoto